ufunza olusoma olwokubiri
mu butongole lutandise olunaku olwaleero era olusoma luno olwokubiri luguddwawo nga bakutegeeza mu butongole naye wali mu disitulikiti eyiwe ng'omubaka wa gavumenti mu disitulikiti eyo Ekatera tuli abajenyi akubiriza abazadde okuzza abaana mu masomero olw'ensonga nti olwaleero abaana tebatandise bulungi tebajjumbidde n'akatono
ndowooza malega ffe ag'okumakya tujja kuwa alipoota eyo
kituufu abaana baleme kubatuuza waka kusigala nga bakozesa emirimu okuba olusoma luno kumpi luli kumpi nnyo ate lumpi nnyo kuba lwa bbanga ttono era abasomi abalala bazze mangu ku masomero ng'ayogerako ne bannamawulire wali ku yaffe esaanyibwa ku kitebe kya disitulikiti e Lwengo RDC Katera ategeezezza nti bo n'abakulembeze bagenda kutandikirawo okukolezwa ekweto ku bazadde abatayagala kuzza baana mu masomero bonna era ategeezezza nti Lwengo eyo mugenda kukwatibwa omwana singa okusoma kwazzeemu ojja kunnyonnyola oli mukagukulu
nyagala kulaba nti buli mwana yenna ali mu kyalo ateekwa kubeera ng'ali ku ssomero oba alina emyaka egenda ku ssomero omuzadde yenna wetunaasanga mwana nga ya akyali waka tugenda kukwata omuzadde tumekinge shuwa tumukyajinge obutalabirira mwana kubanga kimu ky'okutwala omwana kufuna okusoma nakyo tukibala ng'okulabirira omwana so kitegeeza nti gwe toyagala kulabirira omwana kubanga toyagala kumutwala mu ssomero so ekyo tukigenda kukikola ate etaamu enu nze ne ofisi yange ne deputy RDC ne assistant RDC tugenda kumala ebiseera ebisinga nga tulawunda amasomero kulaba esente za capitation grant oba wazatuuse oba zazakoze omulimo gwazo oba esente zemwafunye zikwatagana n'omuwendo gw'abaana abali mu masomero
awo wenyininyini wetugenda okusooka okusimba akati tusooke tugende kiwa kitunze gromba betukomawo tujja kwongera okubawa ebikwatagana n'ebyensoma amasomero nga begabadde ate n'obubaka okuva eri abakulembeze wotabadde
tukunda tuluguma tusindoguma tubwatukira ensi yonna eno ye Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo.